kara
Nibuteri mitoma
Uzarindu merimvi
Nibuteri mitoma
Zarinda meruru hara
Nibuteri mitoma
Mugihe chubu chetruru Nzagutinda jiza Zabu musazaru kukuri Nigutura Baby naguza vunika Ngufite mchingano Nzaguhanga itira Iwanje hazabi wawe Ibyanje bizabi byawe Monaco, Chicago Tuzibera Soweto Nzagutembereza isi Indege beto nyisi Niyo haba intambara
Sinanga ngo ngusige
Niyo haba intambara
Sinanga ngo ngusige
Uzarindu merimvi
Nibuteri mitoma
Uzarinda meruru hara